Smoking every day, hoping I will die sober. Wallet ya shiba na na get much older. Dunia haina mwenyewe so kata woga. All ass kisses, don't play this song straight up. Success highway overnight. Ndoto nilo nayo kubwa but I'm sure haiko oversized. Ingawa huu ni mziko kidunia, hata uyo shetani asingeweza rap hivi on God. Ndoto yangu kubwa kabla kutamani nyumba na magari, nilitamani kuiona mbingu. Mungu akanibariki vingi zaidi ya nyumba na magari, na akafanya nikiwa duniani nikaiona mbingu. Safina ikirudi mara pili, sijui kama tantapata nafasi. Wenye nafasi wamejaa ubinafsi. Binafsi wanangu nitawakumbusha kila asubuhi, wasitumie pesa kutafuta vitu ambavyo pesa inunui. Iwe nomo tu kusema hapana. Then of course tunaingia sana sara kwa kukwepa lawama, tena mostly kwa kufurahisha wana. So ukiona sijawahi kukuimpress, don't play this song. Cost must be kila nilichokosa shule na kipata kwenye kila conversation. Na pia nikihema juu ya beat ni hit, ukali wangu upo kwenye ngoma zangu ambazo zizingatii. Faraja kwenye vilio, mi sitaji kuwa maarufu, nahitaji tu dunia nzima inipe sikio. So kiss him for ya natafuta star social media wala usipoteze MB. Natapiga billion streams muda mbao wote mtapagao, mkiwa busy kuwalea machawa, busy mkijiuliza tu kwa nini wasanii wapatani wakati swali linatoka kwa wanaogawa. Hamna power, mziki umechange my story. Sitosahau siku Father P ananipa deal ya over 20 mil kila siku, mpya naongezeka kili sio mwili. Big shout out to whoever play my songs. Navyozidi kwenda juu nazidi kuwa mpweke tu, sometime nacheka mbele ya kamera tu, sometime wanacheka ili tu ni feature na unisibu, but only God knows what I'm going through. Drinking every day, hoping I will die sober. Iwe nomo tu kusema staki. Binafsi wanangu nitawakumbusha kila asubuhi, wasitumie pesa kutafuta vitu ambavyo pesa inunui.
Winning everything, I win.
Weasel, you know that he did it.